Sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela, hatujaja kushamba.
More music on DavePlay.com.
How do you? Simba Dumba Simba Dango.
Love Bite. Ninja Kung Fu Master.
Ha Master.
Sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela. Baka jua lianze na kama bombe we hawezi hapa pato kufa. Nenda meza za inzi kwanza kwa na ushanga. Wenyewe tunatika, 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 tunatika.
Tupishe
bana, wenyewe tunatika.
Ondole kele,
tunatika,
tupishe bana,
tunatika.
Kwanza shima mezani,
dozei
kubwa keto na bebe wendani,
dozei
na mama ale nyumbani. Tukizi kosa kitonga,
gandala tisi.
Tukizi pata ndo mabuzi,
matumisi.
Tukiwa wiki kuonga,
vinganganisi.
Tunataka gaile kitu,
ya uzinzi. Jamani sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela. Baka jua lianze na kama bombe we hawezi hapa pato kufa. Nenda meza za inzi kwanza kwa na ushanga. Wenyewe tunatika, 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 tunatika.
Tupishe bana,
wenyewe tunatika.
Ondole kele,
tunatika.
Tupishe bana,
tunatika, tunatika.
Now can check your dog, let the food not one. Hey, we should have done a zombie, go yet, or see. Now I know I'm on the Navy, so see. You could see the
Wakati pesa nimeshika ukubwani. Nilale kwa usingizi gani?
Music on DavePlay.com.